so get the baddest. Safari yangu siyo kama sioni. Uliotenda ni mengi sana, hata kukumbuka mengine misiwezi. Ubinadamu umenifumba macho, sioni sisiki, kila nikiomba ninitakacho. Sio kwa uwezo wangu, ila ni neema yako Baba. Sio kwa nguvu zangu, leo acha nishukuru Baba. Last time that you said thank you, swagger the baddest.